meeting all my guy in the mother of all my dad. The fun of the bungalow laying in my butt with the ink and the gun. And the one thing, my one shiny. Ali kombetela na xifambo ni huma njhani. Ali huma swi tiva na nkarhi wa mina i swiiandiandi masiva na wu rhandza na nkosa a lavi ku n'wi sukela ende hayi ku swi ina tatatatani na swi lava ku famba wa ndzipa ndzi kombetela na xifambo ni tisa ku dlaya a lava ndzi huma na
loko wo twana mbyelange a ta tisa a kwange nyiki stress leswa nga na maki ni happy or a set chaye i timpama na meta a ten loko n'wheti hela hina n'wana nyiki sen many last day friends in the first so simple or the walk him through a kalongena in shopeni shava na the best
mami kamere no maka yena mara ba u manjani ni fana na bongo la lenga ima pat with inga na gani and the one thing my one shani sa ani kombeta la na shpamu ni u manjani ali u ma stima na ngari wa mina is priyanti ikani bi anfai ende masiva na wu rhandza na nkosa a lavi ku n'wi sukela ende hayi ku swi ina tamitani na swi lava ku famba wa ndzipa ndzi kombetela na xifamba ndzi tisa ku dlaya a lava ndzi huma na ngari wa mina is priyanti ikani bi anfai ende masiva na wu rhandza na nkosa a lavi ku n'wi sukela ende hayi ku swi ina sometime na swi lava ku famba wa ndzipa ndzi kombetela na xifamba tshembisa ku dlaya.